You're my strength, Lord. You're my healer, Jesus. You're my everything, Jesus. Ora kalama setelebozana. Take control of my situation, Lord. Hallelujah, Jesus.
Wako, wako, Bwana.
Ninaleta.
Naleta shida zangu kwako.
Ninaleta.
Wako, wako, Bwana.
Mizigo yangu.
Naleta.
Mashalebozana. Mashida zangu zote, Yesu.
Nitue. Panguza machozi yangu Yesu.
Na kuitachi Bwana.
Niwewe msaada wangu.
You're my God.
Niwewe.
You're my shield, Lord.
Mkombozi wangu.
Hallelujah. Nipiganie Yesu. Rikala mazara. Me Jesus, ripoti ya daktari ya vunja moyo. Maneno ya daktari ya vunja moyo. Njoo Bwana ninguze moyo. Maadui zangu wananicheka Bwana. Wanasema nimewezwa, nitakufa mimi. Shuka fanya miujiza yako. Wako, wako Bwana. My Father, I need you.
Naleta shida zangu.
I bring myself to you, Jesus.
Wako, wako Bwana.
Take control, Jesus, of my life.
Naleta mizigo yangu.
Oh God, take preeminence, oh God.
Nitue mizigo yangu Bwana.
Rizelebo Chantala
Mazara.
Leketele Bosaya, fight my battles, O Lord.
Niwewe, msaada wangu.
Rikele Boshantele.
Niwewe, mkombozi wangu.
Mungu wangu nipiganie vita. Tetana wanao tetana mibuangu. Nitegulia mitego Yesu. Nguza maisha yangu niponye Bwana. Wakati kama huu naomba kusikia sauti yako Bwana.
Wakati kama huu ni wewe wanielewa. Wakati kama huu ni wewe wanifahamu. I give my situation to you, Jesus. I give my situation to you. Wewe unazo nguvu za kuondoa kuchekelewa. Tena una uwezo wa kuyafuta na madeni. Waondoa aibu, unafika utukufu. Wekutana na haja ya moyo wangu.
Yesu we. Wako, wako Bwana.
Rikatala masetelebo.
Naleta shida zangu.
Baba nipiganie Yesu.
Wako, wako Bwana.
Tetana wanao tetana mi Mungu wako.
Naleta mizigo yangu.
Ponya maisha yangu Bwana.
Nituwe mizigo yangu Bwana.
Mungu niinue tena Bwana.
Panguza machozi yangu Yesu.
Na kuitaji Bwana.
Msaada wangu.
Lift me Jesus.
Niwewe.
Anoint me afresh, O Lord. I need you, Jesus. I need you, Jesus. I need your touch, Lord. I need your grace, O Lord. Oh, Jesus. Have your way, Lord. Oh, God, I give you glory.